kuanzia mwaka huu. Na mtaona, in the next 2-3 months, miezi miwili, miezi mitatu. Eh? Mama, kuna mama amesema hapa tunajenga. Iyo Talanta Stadium iko tayari, sindio? Na hatujakopa pesa ya mtu, tumejenga. Bomas ambaye ilikuwa tulizungumzia miaka 30, itakuwa tayari by April. Itakuwa tumejenga the largest conference facility in Southern Africa. Hapo Bomas. Nyinyi mnanielewa? That is how to transform a nation. Hivyo ndivyo inchi inabadilika. Inchi haibadilishwi kwa vitimbi na sarakasi na chuki na ukabila na kiburi. Hapana. Inabadilishwa na mipango na miradi ya maendeleo na agenda na sera ya chama. Na ndio sababu hiyo, vile tulikubaliana ya kwamba tunapiga kura sio kwa sababu ya kabila ya mtu, tunapiga kura kwa sababu ya mpango na sera ya maendeleo, vile vile tunasongesha sasa. Nyinyi mnajua ni kwa sababu gani tunatengeneza hii chama. Nataka niwaeleze. Why is this political party important? This political party is important because to transform a nation goes beyond one person. It goes beyond one term. It goes beyond one president. It goes into several years. And that is why a political party is the most important instrument in making sure that we have continuity, in making sure that we consolidate whatever plan for the transformation of a nation in institution of a political party, so that we can implement this manifesto of UDA beyond William Ruto, beyond the next term, into another term and another term as we go into the future. Nyinyi mnanielewa? Sababu hiyo ndio chama ni ya muhimu, kwa sababu inaunganisha wa Kenya kuzidi kwa sababu sisi tunatoka dini tofauti, tunatoka communities tofauti, lakini ndani ya political party sisi tunaungana, tunakuwa one team ambaye ni ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. UDA hoye! Watu wa Nyeri, mko salama? Tumekubaliana. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tusonge mbele, tusonge mbele? Mnasema tuendelee, tuendelee mbele? Mwisho kabisa, mimi nataka niwaambie jameni, mimi naomba urafiki yetu ambaye tumejenga iendelee mbele. Mimi nataka niwahakikishie ile kazi mlinipatia nitafanya na bidii, na tutahakikisha kwamba tunabadilisha Kenya, na nitaunganisha hawa viongozi wote, na nitaunganisha taifa lote la Kenya, kwa sababu umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Tumekubaliana, tuendelee pamoja, si ndio? Nyinyi mtachunga chama hapa Nyeri, mtaweka chama imara hapa Nyeri, ndio tuunganishe na Wakenya wale wengine wote. Hebu nione wale wanasema tutachenga chama hapa Nyeri.